Gloria Gómez Dios. Watu wa Simba, yule yule mbaya, na zina mbaya. Watu wa Kitambi, na zina tambi. Kijano barubaru, tumbo ni mattress, kifua ni pilo, tena anaweza. Masters for that. Yanga vitamini chamage, chamage.
Catherine, in a number, madam. Catherine, in a number, madam.